Tiens que ça pleure, et ça pleure.
Clonao.
Ah tiens qui bébé Nesma.
King Genius
Music.
We out ya. Ipo Ivio Queen James ya Bogasi Brand Smoker.
Mala kwanza kumuona sikuongea, nikapigwa na butwa akanipotea. Mala pili kumuona nkamtokea, nikaona sopoa nikaongea. Vile moyo wangu umemzimia, nikafosi namba kanikazia. Akasema labda zako nkampatia, ila mpaka leo hajanipigia. Ha ha ha, he he he. Hajanipigia simu, nangojea. Hajanipigia simu, hajanipigia simu, ninampenda. Hajanipigia simu, nangojea. Hajanipigia simu, hajanipigia simu, ninampenda. Hajanipigia simu, nangojea. Hajanipigia simu.
Jamani, nasikia yuko Monduli mimi nakuja. Nasikia yuko Galax mimi nafunga. Nasikia yuko Sobibo mimi nakuja. Nasikia yuko Makama mimi nafunga. Mimi nakuja, mimi nafunga. Mina kuja, mina funga, simeni mina kuja. Mina funga, mina kuja, mina funga.
Navuta picha ngekuwa nae, we pande zote ngepimba nae. Oya Monduli ngeenda nae, oya Sobibo ngetamba nae. Navuta picha ngekuwa nae, we pande zote ngepimba nae. Oya Makama ngeenda nae, yani Galax ngepimba nae.
Kawazi, shahidi moyo wangu kanichanganya, kavuluka kiri yangu. Naekazi, shahidi moyo wangu kanichanganya, kavuluka kiri yangu.
Hajanipigia simu,
nangojea.
Hajanipigia simu, hajanipigia simu,
ninampenda.
Hajanipigia simu,
nangojea.
Hajanipigia simu, hajanipigia simu,
ninampenda.
Hajanipigia simu,
nangojea.
Hajanipigia simu.
Jamani, nasikia yuko Monduli mimi nakuja. Nasikia yuko Galax mimi nafunga. Nasikia yuko Sobibo mimi nakuja. Nasikia yuko Makama mimi nafunga. Mimi nakuja, mimi nafunga. Mimi nakuja, mimi nafunga. Simeni mimi nakuja. Mimi nafunga, mimi nakuja. Mimi nafunga.
Kiukweli the first one to meet. Namona huyu mtoto alivaa simpo kisani, ila mimi amenimada. Kiukweli the first one to meet. Namona huyu mtoto alivaa simpo kisani, ila mimi amenimada. Mdogo janja unanichukia Queen TMC. Haikusaidi. Mimi mwenyewe sijipendi na ndo maana mgumu kuspendi. Unataka beef na mimi, unataka kutrendi. Kwa kivuta waya kinenda hewani, na sitapata uchizi nampenda jamani. Na si kwa kivuta waya kinenda hewani, na sitapata uchizi nampenda jamani. Na si kwa kivuta waya kinenda hewani, na sitapata uchizi nampenda jamani. Napenda jamani, kinenda hewani. Napenda jamani, kinenda hewani. Napenda jamani, kinenda hewani. Kinenda hewani, kinenda hewani. Kinenda hewani, kinenda hewani.
We out ya!
Ipo Ivio,
Njomba Kilo.
Asante sana, mwanangu King Genius Unyogwa.
Sketcha.
Asante sana mwanangu Clonao.
Fanya boss.
Asante sana Gucci Bajani, Brigetti Mapesa. A06 DPS. Asante sana 7 Dash. Asante sana Ninja Tozi. Mwanangu Duli Chawi Mazonge. Anakubali sana mdogo Chaduli. Abige.
Rizzi.
Anjosi. Asante sana Vans Romana. AJB Silenza.
Milito.
Anakubali sana mwanangu Dula Kibajeti. Msalimie sana Simela.
Dili Zaoda.
Asante sana Madi Kiedu Babasu. Asante sana Mudi Jomsi.
Omoja.
Anakubali sana mwanangu Batosai mtu mzima.
Chukwa Ghetto.
Mandoka.
Astagu.
Anakubali sana mwanangu Zulu Mbuzi.
Champion.
Anakubali sana Niga Sera.
Chodo.
Nakubali sana kama nuwa lodi.
Ipo Ivio
Adio Deleva Anchi. Asante sana mwanangu Big Popa.
What's popping? What's popping?
We out ya. Ashala ukinyiki sana. Aside Junkie Msela. Mwanangu Farakaja. Katemba Mjumbe. Akaju Mpemba. Achiduli Mikazo Baba Fahimu. Anakubali sana mwanangu Jini Moja Baba Fa. Otomani Jumong. Panya Kresto Boa Mkoba.
Kijo Babadi ipo ivyo
Shanky Supplier.com
Clona
Shanky Supplier.com Shanky Supplier.com Shanky Supplier.com Shanky Supplier.com.